Alex Van.
Naitimisha zina, mina shukuru kukupata we, oh my boo. Na utuliza mtima, anainishusha pleasure ikiwa juu ni wewe boo. Shara, baby, ujabili tatu inetalo. Wakira idara utanishika, mana tuko sawa kitazamo. Oh, malicha, licha, pezi la kondoli nanishawishi. Miaka buku tisa, wala sifikiri kukuchiti. Mafunga moyo, minaziba macho, misiteki atakutamani. Bora uchoyo tu, ukiwa nacho. Mana kukitafuta kazi
nitanutena.
Tuna kupawe uendele penzi
nitanutena.
Kama moyo nchi na kuachia wewe
nitanutena.
Oh, 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 my baby
nitanutena.
Oh, 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 my baby. Chapata kita sana, weni wangu maisha ni niliyekuwa nataka. Afu baby wabie, tell them mikoko nipo kwa muda gani, ili wajue kutofautisha. Tumenda taratibu tu, usini umiza taki utani utani. Fanya wajue, dumi, 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 dumi. Oh, malicha, licha, wezi la gondolina nishawishi. Miaka buku tisa, wala sifikiri kukuchiti. Nafunga moyo, minaziba macho, misiteki atakutawani. Bora uchoyo tu, ukiwa nacho. Mana kukitafuta kazi
nitanutena.
Tuna kupawe uendele penzi
nitanutena.
Kama moyo nchi na kuachia wewe
nitanutena.